DJ Jack, Mr. Overhead.
Show you fire, me got a pot of love. Now I be sad, I be getting off of you. Yeah, waiting me down, nothing I can't over. My baby anytime when you need me, come to me. My shawty, what it? Waiting me down, nothing I can't over. My baby my shawty, oh, they care. My baby, baby, say you there for me, as I there for you. Baby, say you there for me, as I there for you. Oh no, no, yeah. Waiting me down, nothing I can't over. My baby, anytime when you need me, come to me. My shawty, wallet. Waiting me down, nothing I can do. My baby, my shawty, oh, they care. My baby, what you wanna do, girl, where you wanna go? Cause anywhere you go, girl, I go follow, go. Cause I like the way you back it up, the way you go down low. And that's the reason they be hating on you, baby, you the baddest. Step on the dance floor and show you madness. I'll be a king, you be Maria Ernest. Shut up at the car, damn, you are the flawless. Baby, say you there for me, as I there for you. Baby, say you there for me, as I there for you. Oh, no. Waiting me down, nothing I can't do. My baby, anytime when you need me, come to me. My shawty,
my shawty,
DJ Jack, Mr.
Come on,
Overhead.
In my Benzi, baby, takupea. Takudegeza, mami, masumuri, takutembea. I know you like the flowers, red roses, nime kuletea. And they say umeniroga, but I don't care. Yeah, nyumba ya upendo takujengea. It will be bigger than the house of Fresh Prince of Bel-Air. And we live together, mtoto tukiwalea. And we grow old together, baby, that's my prayer. Cause you make my heart go pop, pop, pop. You make my heart go pop.
Heshima yako kuna wa kuiva. Sina jaketi chako mwingine akaka. Vile nakupenda kama nimekuza. You make my heart go pa pa pa. Sema unataka kwenda wapi weekend? Take my time, take my money, spend it, spend it. Haya sio mapenzi, this is crazy, crazy. Mana paka nazidisha change, change, hey. Tazama juu ya anga, mapenzi ya metani. Yangwani na mchanga, gizani naona wanga. Panga pangu wa panga, wako sina ujanja. Wako sina ujanja.
You make my heart go.
Shachoka kurandaranda, kushuka kupanda panda. Sitaki kurandaranda, kukicha kutangatanga. Gundi taku ganda ganda, fundi taku kanda kanda. Siva taku pamba pamba, nikiwa na wina tamba.
Quilly, I'm in the juju.
Easy.
See you as he come a zuzu. Zuzu, zuzu. Quilly, I'm in the ripu. Arabo pizza macho juju. Juju, juju. Niogeshe. Nioge kwenye bahari ya mapenzi yako. Nioneshe. Paka kwenye kilele cha mafanikio. Nioneshe. Taka kutazama, penda kutazama. Nionjeshe. Koko nimezama, mpenzi wezama.
Demkali kama we, mwenye sifa kama we. Nimeona kwenye video. Nakupenda na kutaka pale kati pale 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 kati kwenye video.
You're the one in a million.
I am
ma deko ya bra. If you be check of your bra, we situation a bra. I am a deco ya bra. If you be check of your bra, we situation a bra. Niko radhi wa univwa nipige beto. Rana sopata special. Niko radhi hata nisione kesho. Totoka nipana bereko. Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
sector. Them call it kama we, when you see what kama we, you may own a kwenye video. Nakupenda na kutaka pale, kati pale, 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 kati kwenye video. Zipuka kishindi nimezima. Santana, Santana. Kitandani maji maji anapambana. Kanainama, kanainama. Kanavoyokota kama uwa sama. Na mupa mbiri mbiri. Sina break, sina break. Na kandesha mbiri. Kitenesi, kitenesi. Kameni kiri kiri mara kesi. Asa nioneshe yalichokupa mama. Sugura. Sugu, sugu, mama we sugu. Sugu, 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 sugu. Tependa pini pini, ama kitaka. Kupapa chini chini, ama kwa ngoko. Goliza vini vini, ama kimako. Chengo mwenini, nini joni boko. Udi, 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 udi. Atatoka kukudi, gudi, gudi. Mudi, 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 mudi. Navyo pata funa kama fudi. Katoto yani do salale. Do salale. Nakapa fishi kambale. Kambale. Kibidu bidu. Oh, bidu. Bindu bindu. Oh, yani naka chumbu chumbua. Oh, chumbu. Nambandika bandua. Oh, dadade. Yani kama gaga limekoma kwenye gu. Sugua. 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 Mama we.
Mama, mata, nikupalilia kama kuku wiki. uendeshe ka baisikeli na ujuzi wa jua kali.
Usha viyatu wa dimiko noni, lavu mpaka jikoni. Style ya wavu kitoa kuku kikangoni. Ushapu mpaka sioni, wango bava moyoni. Uliende pusha na tabu zote za kinondoni.
Beleza watu na kuita njoo, my baby baby. Usha nifunga tena isiongo madro, my baby baby. Ubacha sitaki, kuku wangu nini manati. Sicheze ibahati, shuti minafunga penati. Shigara bumbumi, sioni. Ndeke mjanja kanga satunduni, yani vum vum kibindoni. Siku mwye kani kaba shingoni. Mapenzi unaniwezaga sana, sana. Nikipenda sipendagi tena, tena, tena. Kwa koma danga yana dema, dema, dema. Na kufisha pete chanda chema, chema, chema.
Mina penda vino, no, no, no. No, 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 no. Fasi mi pe vino, no, no, no. Vino, no, no, no. Mina penda vino, no, no, no. Vino, no, no, no. Fasi mi pe vino, no, no, no. Vino, no, no, no. Usema kweli na kupenda e. Na vile miaka ina kwenda e.
Ha! Bachari wazi miyena ta honga haya shit hapa. Na wale vifuru kupao suki tia hapa.
Romantic, fun. You are fantastic, yeah. Everybody mood do reporting. Do you take a good summer to fun a good thing? Go come on, you mirror about the bonsai. Lava Nazana will wait. Maybe no fuga about the bonsai. Ning, 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 ning. Timan, you could have sure. Come on, you may be no good at sure. Only could sure, sure, sure. Only could sure. Come on, you know. Timan, you could have sure. Come on, you may be no good at sure. Only could sure, sure, sure. Only could sure. Go come on, you mirror about the bonsai. Lava Nazana will wait. Maybe na fuga pa debo saizi. Wadomo viku ntajeni. Wali wachiguza wano sala kojendi. City boy baby beat it. Can they feel it? Chimanyo kuje kusho. Kumi kuje kusho. Oli kusho. Shua, shua. Oli kusho. Kumi kuje kusho. Chimanyo kuje kusho.
Macho ya swaga kama Angela. Kukuona umeni mada mpaka jela. Si kawaida yangu kupanga tela. Ila hamna, no, sina namna. Bas. What's your name? Wacha nionekane boya. Ukini mwaga, nitabeba aibu. Usione ni papara, sijaelewa. Nimefikaje kuu.
DJ Jack, Mr. Overhead. Put some respect when you mention my name.
And you know I'ma fight for your love. For your love, for your love. What a girl want, what a girl need. A real man with a bad, bad thing. What a girl want, what a girl need. A real man with a good, good wit. She magical. She magical. She magical. She magical.
Mama, you should know I've been on a mission. I pull up, take a tree pizza. Mama, you should know man's on a mission. I pull up, take a tree pizza. And you know now that I got a pizza, yeah. I pull up, take a tree pizza. Ooh, yeah. Ooh, yeah, 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 yeah.
Why they lie? And they high. I got the brains and the ability to hide. Mind they mind, mind they cry. I got the money and the ability to fly. This is only for my Navy strip. To be honest, all the chimps don't get comfortable. I just packed a machine, Benny later Ferrari. Gotta buy me my car, it's a Lego for nutty. Pay a big pair, strip, I buy a pole for nutties. Put Madonna, Maradona, bear thick manage. Never mind, I got thick manage. Did you ever think, the Dracula is dead? Black boy, the industry is dead. Did you ever think, some other dude got? I don't wanna make another film project. You don't never make a buck, you get ditched for good. You don't never work for shit, you get ditched for good. You never own a shit, you never made a shit. You never work for shit.
She magical.
She magical.
It's not funny. DJ Jack, Mr. Overhead. Kamini pequeña, pequeña katoto. Kamini pequeña, pequeña katoto. Kamini pequeña, pequeña katoto.
Kamini pequeña, kamini gusa kunako. Kunako. Kamini pequeña, kamini pofua macho. Macho. Kanafanya makusudi kama kata kipipi. Kanafanya na kwenda rudi boda boda pikipiki. Kanipandisha midadi nikimuona beki ya sikadi. Moyo mpasuko radi mapigo mbio bila ya idadi. Chepulake la nikiminaji mtoto nani malizia mtaji. Akili kwa kiasi chaji. Atapata pa kama mfamaji. Teke te Kenya,
te Kenya.
Kani teke te Kenya,
te Kenya.
Aminishika kwenye paja,
te Kenya.
Na mtaja taja,
te Kenya.
Teke te Kenya,
te Kenya.
Kani teke te Kenya,
te Kenya.
Aminigusa kwenye kwapa,
te Kenya.
Yani mara huku mara hapa,
te Kenya.
Kamini te Kenya, te Kenya katoto. Kamini te Kenya, te Kenya katoto. Kani te Kenya, te Kenya katoto. Kamini te Kenya, te Kenya katoto.
Kani te Kenya.
kama gari imepigwa starta. Kanite Kenya, yani kama boda boda imewashwa. Kananite Kenya, kakitikisa tentemente.
Tentemente.
Kanite Kenya, nipata shika mambo yente.
DJ Jack, Mr. Overhead.
Chini na chimba, na tafuta mzizio, na jitafuti ya dawa, usinga kwa irizio, na jita mdinga, jia cha utoto, na jio na mdinga, wenge kimpindo, aita tusiwi wapenzi, mama juwa na unia. Umeondoa mchumama, mama ngazi na chila. Leo una enjoy upendo, mina cheze wa isia. Penzi langu mama, natamani rudi zamani. Ah baby,
ah, yeah, yeah.
Oh baby,
oh, oh,
ina chuma,
ah, yeah, yeah.
Nakosa amani,
oh, oh, oh.
Ah baby,
ah, yeah, yeah.
Ina nyuma,
oh, oh, oh.
Na junia get to my bed,
ah, yeah, yeah.
Ah, ila penzi lako ngumu kumuka. Uwa minalia sana nikikumbuka tulipotoka. Ningepata mwanani, ila penzi lako linanyosha. Usinifanyie mimi hivi, jua vibaya, nitoe kwa ubaya. Sweetie mapenzi ndo haya, basi unisamehe mwaya. Mama mapenzi ndo haya, aita tusiwi wapenzi, mama jua naumia. Umeondoa mchuma, mama ngazi na chia. Leo una enjoy upendo, mina cheze wa isia. Penzi langu mama, natamani rudi zamani. Ah baby,
ah, yeah,
oh baby,
oh, oh.
Ina chuma,
ah, yeah,
nakosa amani,
oh, oh.
Ah baby,
ah, yeah,
ina nyuma,
oh, oh.
Na junia get to my bed,
ah, yeah.
Mama mecha utoro.
Nili kutongoza kitambo, nikana sando wano kwa chambo. Kwetu mtoni kwa ngambo, hakuna pisa ugali masiwa kwa mgando. Baby yanguro, mama nanasana yanguro. Uwero yanguro, mama umeshika yanguro.
Umeteka yanguro.
Kwenye lede ufe, utazinga paka kuche kuche. Penzi OG, una penzi la pochi. Sina kodi, ila bado mefoli. Sema, unachotaka baby kitu rang. Takupa, ili uziri baby kone ganda.
Sema, kushoto kulia.
DJ Jack, Mr. Overhead.
Kone boy for everybody. Smart music, they shake your body, eh. Cause I do this for my people. I wanna hear you sing ta la la la. Kitando kina nigadi. Mafasi nongeza idadi. Salute kwa wanangu wa keko. Segele ya konga gwala gwala.
Eh, wasoni penda kazi wanayo.
Eh, kazi wanayo.
Yes, ipigi ngenga pesa ninayo.
Eh, pesa ninayo.
Tunatia chenga wanafata nyayo.
Eh, wanafata nyayo.
Tunapiga denda wanapiga nyayo.
Shakwa wakangangaanga, mweza kona jichangangaanga, nazisanya farangangaanga. Nikipata natumia malu wote ruksa nitangangaanga. Napendaga vicheni vishangangaanga, na uturi watangangaanga. Hakikisha unanukia.
Oh yeah.
Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia. Washa tochi ya simu za tuone waka. Kushoto kulia. Kushoto kulia, kushoto kulia. Kapandisha wazimu wanaicheza wanga.
Samina mina eh eh.
Waka waka eh eh.
Samina mina eh eh.
Waka waka eh eh.
Ase samina mina eh eh.
Waka waka eh eh.
Samina mina eh eh.
Waka waka eh.
Wanotaka shinana na mimi. Awapati atasari. Usishangae tatuna vipini. Mie makonde chare. Peace kwa lonileta mujini. Mondi watandale. Maneno majungu tupachini. Muziki utawale. Kama nyabara kafunguli wapingue. Kuto tunachana mawingue. Amesha panga we nani upangue. Unajitesa bure. Aga wekesha kwa wakangangaanga. Mweza kona jichangangaanga. Nazisanya farangangaanga. Nikipata natumia.
Oh yeah.
Ekwa shoto kulekwa. Kipasi kelingi malewa. Baby lekwa. Lekwa. Kipasi kelingi malewa. Lekwa. Lekwa. Kipasi kelingi malewa. Baby
dance Limpopo. Dance sukusi. Do for me soko. Make me confused. Bring your body close to me. Something nice, something sweet. Monika, ijeje, mambo rote rote. Kanipa, nimege, ila goja kwanza. When you hear the sound.
Roboto, 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 roboto,
shati, tusiruti kibongongo mpaka jinyani. Do chido, do chido, do chido, do a baby. Do chido, do chido, boya do che, yani do chido, do chido, do chido, do a baby. Do chido, do chido, boya do.
When you hear the sun,
Roboto, roboto.